Ni itane Johnny C, Captain or Caesar.
King is you punish. The mona pisha mofeni. Finish it shalengela tunsei. Na kufuluka limo limo ukabwele. Number 13 mwesha maboko ya nshita. Na kufuluka limo limo ukabwele. Ine na fuluka akale. Akale, nafuluka akale.
Yo, limo limo nda kufuluka mwandi. Vusha walubila kuisa we munandi. Ibukisha amadezi ya kale. When I never knew how to put food pambale. But walina ine umunomu. You believed in me, love yali abunomu. I used to call you mama sita. Everybody could believe ile mo na ma sister. Why she be love ya ndi chapwafye. Why she ena kumye suri ntuba kutamfye. Fionse etwa chitile chapamu. Naba fya shiba ishibe ati ichi chapano.
Mwana pisha mofeni. Finishi fya lengela tunsheibi. Na kufuluka limo limo ukabwele. Number 13 mwesha maboko ya nshita. Na kufuluka limo limo ukabwele. Ine na fuluka akale. Akale. Na fuluka akale.
This one be a true love story. Nishinima kusomora na mufioli. Herama tezi mwaishive tumukule. Mukati mwasiketi nishiteti mpule. Hala wali wafyo kupempula. Still nda kufuluka aneri tuakula. Ule ibu kishaka jaka first kiss. When you told me put your lips like this. Nda kufuluka it hasn't been easy. That's why I had to say this. Na J easy. Lesa haba nemi vele shako. Kutontonka nyakwezu awete kwa kwe.
Mwana pisha mofeni. Finishi fya lengela tunsheibi. Na kufuluka limo limo ukabwele. Number 13 mwesha maboko ya nshita. Na kufuluka limo limo ukabwele. Ine na fuluka akale. Akale. Na fuluka akale.
Gunfu afya chinomba wali upwa. You got two keys apa nomba wali upwa. You live in a mansion na walume. You know feel the feeling ni kari nkungulume. Sancho party fionse. For teaching me a little bit of life in a fionse. Let's hope hama kusunga well. Sininga fune ya kuchose la poe your smile. I'm glad you reached your destiny. I'm glad you karuma una more than best in me. Hawele saba nemi vele shako. Kutontonka nyakwezu hawete kwakwe.
Mwana pisha mofeni. Finish if ya lengela tunsheibi. Na kufuluka limo limo ukabwele. Number 13 mwesha maboko ya nshita. Na kufuluka limo limo ukabwele. Ine na fuluka akale. Akale. Na fuluka akale. Ine na fuluka akale.
Bejam Records, Riazwa girl.
Ine na fuluka akale.